moye woni ruhu sheniɗo? Nane mi hokkima habaru no Yesu waɗirana baptisma, nden e no ruhu sheniɗo jippiroyi dow maako. To, ko Yesu maaya, o waɗani tokkuɓe mo alkawal wi'uki, o liloyay ruhu sheniɗo gan tokkinaɓe, nden gan hokkaɓe sembe nder kuugal. O noddi ruhu sheniɗo on ballowo. Non bo balɗe sappo gaɗa hooti ton dow, sey ruhu sheniɗo wardi e bawɗe dow tokkuɓe mo fuu. Nder bawɗe ruhu on, ɓe ngaɗi wa'aju dow Almasihu, nden ɗuɓɓe tuubi njaɓi kisnam nder inde Yesu. To, ɗum moye on ɗon ruhu sheniɗo? Woɓɓe ɗon sheka wi'ugo, ruhu sheniɗo ɗum mala'ikaajo Jibra'ilu, ko goɗɗo annabojo. Woɓɓe ma e mbi'a ɗum goɗɗum feere. Amma deftere seniinde holli en ruhu sheniɗo na ɗum goɗɗum ko taga. Ɗum ruhu Allah, ɗum go'o e Allah. Kan ɗon na ɗum seko to en daari kuuɗe ɗe ruhu sheniɗo waɗata. Wonde nyalde, Yesu e medda e goɗɗo modibbo bi'eteeɗo Nikodimus. O wi'i Nikodimus, dole ɗum fuɗɗita danyuki neɗɗo taw ko heɓa natta laamu Allah. Sey Nikodimus haydini, ƴami, noy ɗum waɗorto neɗɗo so'o nder reedu ɓeyda danyeeki? Sey Yeesu wi'imo, ay danyeeki ɗiɗaɓi kin ɗum kuugal ruhu sheniɗo. Walaa seko Allah tan waawi taguki neɗɗo mo yonki. Non ma Allah tan waawi hokkuki yonki ki re'ata, nden waylutuki neɗɗo o warta goɗɗo keso. Neɗɗo tokkoowo laawol hakke ɗum ɓii sheyɗan, amma Allah e huutira ruhu muɗum fuɗɗita danyukimo o warta ɓiɗɗo muɗum. Kadi ma ruhu sheniɗo woni binduɗo deftere seniinde. Kanko ekkitini annabo'en winduɓe nde, kanko holli ɓe ko ɓe mbindata. O tokkini annabi Dawuda e annabi Ishaya e annabo'en winduɓe defte alkawal kiingal fuu. Ɗon ma o tokkini Matiyu e Lukka e Bulus e winduɓe alkawal kesal fuu. Deftere wi'i, wala annabaku meɗuɗum warki diga nyumol neɗɗo, amma ruhu Allah holli ɓe ɓe mbi'a ko Allah wi'i ɓe. Ɗerewol Bitrus ɗiɗaɓol suurawol arandewol ayare shappanɗe ɗiɗi e go'o. Nden nonno o tokkiniri winduɓe deftere sheniinde, non ma kanko taw woni potuɗo famtinki jangoɓe nde. Yeesu Almasihu wi'i, e woodi ballayɗum waato ruhu Allah ɗum nyaako mo dow liloyta nder innde an. Ɗum ekkitinay on ko ɗume, ɗum siftoronay on fuu ko mbimi on. Yahaya suurawol sappo e nayi ayare shappanɗe ɗiɗi e jowego'o. Tokkuɓe Yeesu, ɓerɗe maɓɓe mettiinde Yeesu wi'i, ɗum ɓilayɗum dow gafaangal. O maaya nden o ummo o so'o wuro joomirawo. Amma Yeesu fewnaniiɓe ɓerɗe, o wi'i, o liloyay ruhu maako gan tokkinaɓe, nden sembiɗinaɓe. Nde ruhu maako wonday e maɓɓe, kanko on wondi e maɓɓe wonɗon. Balɗe sappo gaɗa o so'ake wuro joomirawo, sey o lili ruhu sheniɗo jippoyi dow tokkuɓe mo. Daga nyalde nden ɗon har hande ruhu sheniɗo e ɗon nder tokkuɓe Yesu e gonga. O bo joɗoto nder maɓɓe har abada, nonno Yesu waɗiri alkawal. Raaru nder Yahaya suurawol sappo e nayi ayare shappanɗe ɗiɗi e jowi yaaki ayare shappanɗe ɗiɗi e joweeɗiɗi e kuuɗe lilaaɓe suurawol arandewol ayare jowi yaaki ayare joweetati e suurawol ɗiɗaɓol ayare go'o yaaki ayare nayi. E haani anden, ruhu sheniɗo tan waawi feeruki gite yimɓe gam ɓe keɓta moye woni Almasihu. Deftere wi'i, walaa baawayɗo wi'a Yeesu o joomiraawo sey ni to ruhu Allah tokkiniimo. Ɗerewol Korintiyanko'en arandewol suurawol sappo e ɗiɗi ayare tati. Gan non, na dun ko haydini to neddo mo wala ruhu shenido wawa wi a Yesu woni jomirawo ko Yesu woni bi Allah nonno ruhu shenido wadata neddo beida danyego hepta moy woni almasihu nomma e mo fera gite neddo on hepta hakke mudum tuba dala hakke dum to neddo holake Yesu almasihu kisno Allah ya foto neddo on waylita bernde mudum o jaba dum bo biddo mako amma gikku mudum kidum e dum der mudum taw e dum yidi fodo kidum gan huwa kugal Shedam ma e fodamo gan wadamo o huwa ko jomirawo yida amma ruhu shenido e der mako wallaymo o dardo e shedan har o heba jalorgal dem bo sese mo ina gikku mako dum wartano Allah yidi wato yidde e gonga e beldum bernde raru der galatiyan ko en surawol jowi ayare chapande didi didi yaki ayare chapande didi nay ruhu shenido wadai ka kugal der bernde tokkube Yesu almasihu ko de nyalde kerol yonki mu en ngangailito sese nyamra Yesu en gikku boddum ngarta bo Yesu almasihu gan kanju woni ko jomiraw yidi wato ngarten kewube bo biddo mako seyni en gartata kewube be ngala hakke nande nattude wuro Allah raru der derewle haya arandewol surawol tatabol ayare didawre e wodi labi fere no ruhu shenido wallirta tokkube Yesu e mo ekkitinabe waduki doare nden e mo tokkinabe e mo sembidinabe nder jagganaki jomirawo raru der roman ko en surawol jowetati ayare chapande didi jowego o yaki ayare chapande didi jowedidi e kude lilabe surawol sappo e tati ayare didawre yaki ayare nayi e surawol sappo e jowego o ayare jowego o yaki ayare jowedidi ko dun don hollata en kanju woni ruhu shenido gondo der tokkube Yesu almasihu kanko woni Allah dun dun shahu maudum wato Allah mo dow jaba jodo der neddo e lawol ruhu mako wala shahu burdun dun don wato shahu hore mako be o hokkata shahu dun en andi denno Allah hokki annabo e ruhu mudum amma de Allah hokki biddo mudum warta kisno duniyaru o hokki ruhu mako gan komo e kolido biddo on Yesu almasihu wi'i onon kallube on andi no kokkirton bibbe modon fi boddum hakko nyako modon mo dow o buray non hokkuki toribe mo ruhu jomirawo Lukka surawol sappo e go ayare sappo e tati Allah no kebbino alkawal konde to neddo jabi almasihu hisnadum torake jomirawo hokkadum ruhu shenido Allah no hokkaidum nonno torortoden Allah hokka en nyamdu konde nomma hani torodem ma konde o hebbina en ruhu mako Yeso wi'i toredum hokkay on Lukka surawol sappo e go'o ayare jowenayi